eating.
Aroma maina banda ndakupeza nini nebawani ndiupepesa kwambiri kuti nabweletsa vuto pakomopani aizondivuta tulepela kugona nemnyumba mwanu kuti mzimu wa mwana wanu kumalira mokweza chisego chanu ndati ndiulule mwana wanu namusogoza ndine andiuza ndichule amuna anu nawapengeza ndine inali mphamvu ya satana chonde mundikhululukileko mukapanda kutelo ati kumanda kundipita ndine munthu wosaona sachita kubodola amamuyitanira kuzenje ncholinga atakwera munthu wabwino wakhale bwanji kuti akunze inu achite chani izi zizizona anapinda na banda analiponda pampondepo na munthu aombe bwanji pamudzi pawo sankalola wina akhale pambepo koma maganizo awina ndisijalini kukuya zila bede ndikuzi kampeni oh moyo tikala undiwovuta baleni ndikuziwiseni anzanu mumajeza nawo siwonse amakukondani amabwera kwanu kumazacheza kuzembelela nsowamuna wanu munthu amene umamukhulupirayo ndamene usiku amaza kubelayo amene madabesti chanchani ndamene agonaso ndibwenzi lako mamwela mowalimodzi ndikumaseka sukuziwa kuti amafunira chani anthu ena ndiwoyipa mtima nabadwa choncho mundima mwawongoyipa maplani koma mulungu wanga ine ndiwoona mulungu wanu ngwazisomo wonse wokufunirani zoyipa zoyipa zibwereleyo munthu wosaona sachita kumbodola amamuyitanira kuzenje ncholinga atakwera munthu wabwino wakhale bwanji kuti akunze inu achite chani izi zizizona anapi zinafika povuta sakanachitira mwina mzimu uja ungabwera bendu masokosa ngati yango mwatamikipena koma sokalikalimbano umakuwota ndi mkute wadzulu anthu amapembelo atafika kwanapi anakapeza chingwe chili mkosi.